Westhitmusic.com.
Banana Chungo, Uncle Jah,
Amos Coles Flavor.
Tuba umeba bishidi kiti.
I've been searching around for you, baby. You share what it was a mami. Nale quiet them we go to, baby. Koti, mase koti mami. La ila, wabaku muti maiwe. La ila, la ila ni kukonda.
Salamu nishinga Aini juba masaipa kana deo shika Tawaba pita fintuma ficha konsita Kudimbega mbukiche nuuma sosika Bakuchorela mikosiba lumendo popita Pari wedi nafika mabreki na ponda You're so beautiful that's why ibama kutonka Aupi osu wa sneaker nisaka pompa Hili vose wafuna sifi zambo shotia Outreach right mami suuzambo shokwa Nango viko sepwanje sinzambo doja Sininga sekele mkuo na urosha Olo upempa Aikona
Westhitmusic.com.